Ro. Ricky, the only name of Sama. Acting on the mixing. Josh SB on the track. Sawa yako.
Sawa yako chikuwa.
Sawa yako.
Sawa yako ente.
Sawa yako. Sawa yako. Sawa yako.
Sawa yako. Sawa yako ente.
Sawa yako.
Sawa yako chikuwa.
Sawa yako.
Sawa yako ente.
Sawa yako.
Sawa yako chikuwa.
Sawa yako.
Life munoyenze kabaka. And we just started, gachari mabaga. Getting paid non-stop, naze kunga nyamajali. Home, I need a chop, and Davide de waka. Row. Hip-hop hero to the rescue. Killing instrumental since S2. Game so respect, cause respect due. Only right I get a check too. Bless screw then, sawa yaku. Tinyo mabroi, kamba dware de tuva. Disimbule to la bale. Kwaninze mwichedora. Muziki tukupe, naze sonze kubafua. Che bagala kubwe. Progress over pride, fuck away your quella. Got your chill vibe, stack dimes to divide with the family. Go roast, don't celebrate. Yeah, you're Polani. Sawa yako.
Sawa yako chikuwa.
Sawa yako.
Sawa yako ente.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako. Sawa yako ente.
Sawa yako.
Sawa yako chikuwa.
Sawa yako.
Sawa yako ente.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako
chikuwa.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako.
Well, I've been catching flights, auntie and them summer. Sitted on this beat, stood the kuhama. Naza chiku bakunyo miraku sasanya. Tayagala kuke sabamu bala. Sawa yaku chiku ba we beat it. I like this song, repeat it. Give me my phone, I shazam it. Can you me de let me even buy it? Sawa yaku situ kabamu city. If you got what you drink, drink your drink. Kola pamba te tugava tipu atale na mubezi stena ibu.
Sawa yako.
Sawa yako chikuwa.
Sawa yako.
Sawa yako ente.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako ente.
Sawa yako.
Sawa yako chikuwa.
Sawa yako.
Sawa yako ente.
Sawa yako.
Sawa yako chikuwa.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako. Kupu higa hamwanya niba manyesha. Mbaga ya dandi kati haro hukta. Nishayo kushemerera mwena baria. Homwire ngobuti hina rukta.
Silika boy toba kocho ngamba. Atali na majam site ya semba. Tuchukuba January to December. Nininso longa sa tuzenunda. I gotta make a plan beko jentunda. Nina usente vange wemba densonda.
Sawa yako.
Sawa yako chikuwa.
Sawa yako.
Sawa yako ente.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako ente.
Sawa yako.
Sawa yako chikuwa.
Sawa yako.